Bunny House Music.
Exclusive from ZambianMelodies.com.
There's a reason, baby. Nina kumanya iwe. There's a reason, baby. Kwanze jabe jule.
Wewe, you get me.
Remember my fight na masadi ntako. Na lemu na kwati ya kena nendo. Wewe, atichite mwito tachaka fikeko. Kutembwelele kunyuma Fisendo na senda filangu ka baby.
Una wamene tatokela baby. Una wamene tapita mori bambi.
Ichote kutembwelele kunyuma Fona mona muni wefizuma baby. Cause you get me. Pezo kamba uzako taweka. Uwakale masakareka, aha, azao na wazamuleka, aha, nangu museke. He gets me. Remember my fight na masadi ntako, yeah. Nale muna kwati yake na hendo, baby. Atichita mwiko tachaka fikeko. Senda filangu ka baby.
Una wamene tachokela baby. Una wamene tapita mwoli bambi.
Ichote kutembwelele kunuma. Fona mwona mwliwe vizuma baby. Bezo kamba uza kutaweka. Wakale matakareka. Wazao na wazamuleka. Nangu museke.